catch me.
Watch a man wanna we see money kiboko. See money no my head.
Jamala wana we
see money kiboko. See money no my head.
Sindo mabingwa
Simba.
Ona tunaboringa
Simba.
Makombe tunashinda
Simba.
Na uzi wabunja bei
Simba.
Osi sindo mabingwa
Simba.
Ona tunaboringa
Simba.
Makombe tunashinda
Simba.
Yala yala na uwadabi yala yala
yala yala,
yala.